Mina kuzeka tukinza kipioi, unapika mariu zinakacha na mdomi. Mina kuzeka tukinza kipioi.
King Fizzo on the beat.
My ditty.
Mina nights vile unafanya kweli kadeila kwa medi mikudiki kama teli. Shashke ni metapakaro remi maiki giz double genje za kisemi. Umeva indenga sidai kulenga na zichi kabla sija kichini warema. Kwanza luku umegapi meninyuaku. Mina kudaike huti ni jindasu. Kanistoko ya matire na jirianyu. Leo na gonya kutoka bakmanyu. Kanistoko ya matire na jirianyu. Leo na gonya kutoka bakmanyu. Zia tichocha, weni kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Zia tichocha, mini kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
I get right into it. Me been bad like me been through it. Yo, let me get right into it. You know me fuck you like me been through it. Yo, 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 boom, 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 big bumper girl. Me need a dumper track. Like I tell me need a rumpa love. Deep stroke, I'm on, you need a fist fat. Like I tell, give me that gangsta love.
See at me chocha, when the kifar. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Sia tichocha, mini kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Mina kuzeka tukinza givyoi. Unapiga mariu zina kacha na mdowi. Mina kuzeka tukinza givyoi. Design umezichekesha rima siroroi. Inza givyoi, inza givyoi. Unapiga mariu zina kacha na mdowi. Inza givyoi, inza givyoi. Design umezichekesha rima siroroi. Kila zinga na nyemere ya ringi. Saudi, Stella mamwere wana kudungis. Magiringo kama wote wakirukis. Ukikosa riang nivutie mukish. Umetight niche dire niki. Washa ya wanga, adela ni kaka na pigangasha. After party ni kugeje kuziwasha. Time ulipa baby umenikabasha. Sia tichocha, we ni kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Sia tichocha, mini kifaa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa. Peng fisa kila zinga koisa.
Big bumper girl, mini da dumper truck.